Sukuzonke ngiphuphe ikhalenda lithi insuku zami zokugcina lezi. Mapapa mangimanzitene ngembe zilibelesele bangibiza umshengu. Sukuzonke ngiphuphe ikhalenda lithi insuku zami zokugcina lezi. Mapapa mangimanzitene ngembe zilibelesele bangibiza umshengu. Lo mhlaba ngiyadlula, endaba isithanda ukuba straight to a ruler. Lo mhlaba ngiyadlula, endaba isithanda ukuba straight to a ruler. Sithi sangoma ngihlabela amadlozi, sona sibona izingozi. Impilo isengcupheni la ngizobangwa nezibi. Emsamo ngigcineni yini, ngiqhubekela phambili. Angeke ngibone ngezokubajwa yini. Umalume yena ukebuke, ithama lizingena ngaze ngilenze. Umama uvele wathi ngithandaze. Kodwa izangoma ngijike kerke. Ayazi inkinga ziningi. 2009 ngazali ngose ngaphili. Ngayetha ngompilo imfihli yangidla. Ifana nesilondo singapholi ngiyabhibha. Idakamizwa ngizidli. Kodwa ngiphuza utshwala just to take the pain away. Nomkhulu uyangisiza. Ngakho ngibhala njalo mangifuna ukukhipha imizwa yami. Nsuku zonke ngiphuphe ikhalenda lithi insuku zami zokugcina lezi. Mapapa mangimanzitene ngembe zilibelesele bangibiza umshengu. Nsuku zonke ngiphuphe ikhalenda lithi insuku zami zokugcina lezi. Mapapa mangimanzitene ngembe zilibelesele bangibiza umshengu. Lo mhlaba ngiyadlula, endaba isithanda ukuba straight to a ruler. Lo mhlaba ngiyadlula, endaba isithanda ukuba straight to a ruler. Fangixap angalo nekat intengi sikhulumayo mase ngidakwe fucked up vele baba ngiyamdinga ipractically ikhanda buka manje yangixina agcwalisa umthwalo buka manje uyangisiye nje ngenxa yesibongo sikamama lapha bathi ngishinje ngisebenzise isigaba impilo izoba mnandi kuphela nekhanda indlela zovulela bekumnyama kuyokukhanda. Straight to a ruler.